dachimsafi.com.
Vani
wamemchokoza mada
wafina, atuonekane kama mlango wa boda boda, awambie ngoma nipo na mada. Babalesh ona na 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 na
baya ghetto,
sina promise wala miadi naye
baya ghetto.
Ona na 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 sijapanga ta kuona na naye
baya ghetto.
Ona na 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 na
baya ghetto,
sina promise wala miadi naye
baya ghetto.
Ona na 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 panga ta kuona na naye
baya ghetto.
Kataka kunipa mambo, kasema tanipa mambo, hujamani nipe mambo, mambo nipe mambo,
mambo
nipe mambo, dada nipe mambo,
mambo
nipe mambo, mambo nipe mambo,
mambo
nipe mambo, dada nipe mambo,
mambo
toba baba lesh jangwa dere kitambo mpaka na badino jita baba wa kambo. Kona boza mbuza ngambo adifanya mburugaji mambo, akili ya pombe pia playboy wameukatikia, goma langu la usela kabisa ndo amekuja kunimbia. Akili ya pombe pia playboy wameukatikia, goma langu la usela kabisa ndo amekuja kunimbia. Kama wezi nisemesha nuna tunakona ka
kiko,
kama wezi nisemesha nuna tunakona ka kwamba Mungu yupo na wafina.
Mimi nataka uwe mare na misaki na choni tuna
anadai na mlusha nyimbo zangu anazipenda sana, asa ile ya pusha tunapenda kuimba, naipenda pusha
washa
naona na paga pusha
washa
kenga kini zawa luma kataka kunipa mambo. Haya twende nipe mambo, mambo nipe mambo, nipe mambo, mambo nipe mambo, nipe mambo dada nipe mambo, nipe mambo fani nipe mambo, nipe mambo, nipe mambo, nipe mambo, nipe mambo, toba, toba, toba.
dachimsafi.com.
Nimepita na uli asira, nimewaona masera, sala sala na boma, watariluka iligoma. Mwanangu baba Imran, siku chinji na baba Ivan,
baba Ivan.
Mwanangu b-boy, bilda usia wa
boy,
waze wa moshi nusu wapi, country boy,
country boy.
No mada mada case, hibi chia mada buwana. Chama yeah, you get what I'm making. Produce a murder, exciting, hilarious.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.